Allez, gauche, droite, gauche, droite. Allez, gauche, droite, gauche, droite. Ah, bêta, mololo, 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 mololo.
Okotisi ya malamu esika okuta ya mabe Wotondisanga na bilaka moto balakela Okimisi molili lelo na komi kongenga Ya Yesu elongi ya mawa ekomi ya koseka zame Bantebele babwaka lelo bakomi koluka bango On y va, bikuke bakangelanga Je faisais, je ferai confiance toujours.
Bless be my daddy, oh, my daddy, my God.
Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Ukale mawani wakwe la mwye, hallelujah.
Kingelembo opona kingana embelo penena yesu na moni bile omoyinange alelo 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 na sebeli na moni misala no na bomoyinanga oliva
Encore,
puissant,
Akoya no love.